mpulira banyiriranga kabaka mwanga tulumye ne vibe zikawuna mawanga non stop action we know about to stop fear no man but is maker
twategedde nti lero weekend
tuzinemu ku weekend
twategedde nti lero weekend
tudigide ku weekend
twategedde nti lero weekend
tuzinemu ku weekend
twategedde nti lero weekend
tudigide ku weekend buli weekend tubera mu kudigida nga twewamu obulamu bwensinga bunyumu kamala
tuli mu bala
nga tulina ebyane ebinyiriro kamala binaaba mata abatalina mu basigala waka ne bebaka
balinde ziwere
wano wajuda bamu muzinire mu lukubo
kuba munyiko
babiri babiri nyweza munno tebamutegula
banfuna omulala
twategedde nti lero weekend
tuzinemu ku weekend
twategedde nti lero weekend
tudigide ku weekend
twategedde nti lero weekend
tuzinemu ku weekend
twategedde nti lero weekend
tudigide ku weekend
emagumbi teriyo kuchakala tufuka manyo wabijimusa kandiye kuzangiza enkola emagumbi teriyo kimulisa wempulire ekidongo nga kivuga mukyakaza empita mulirisa ab'emikwano tunywe ab'emikwano tunywe runo ab'oluganda tulye ab'oluganda tulye runo ab'emikwano tunywe ab'emikwano kwe
twategedde nti lero weekend
tuzinemu ku weekend
twategedde nti lero weekend
tudigide ku weekend
twategedde nti lero weekend
tuzinemu ku weekend
twategedde nti lero weekend
tudigide ku weekend
life is good life is good on a weekend life is sweet life is sweet on a weekend.